wanna love you. Wanna love you. Hey, wanna love you. Unishie na bandwa na bandaka. Kwa kwa usabona.